Angibingelele kuzona zonke indawo la kufanele la khona leli phimbo ngiyambingelela umlaleli umlaleli sisuka ohlelweni la kade sithola khona inkulumo ke kade sithulelwa usobaba wasemvoti kumasipala ke njengoba sila entembisweni grounds ku ward 3 Grey Town uzokhumbula ukuthi sihlangane la njengoba ke phela usasa kuyinhlangano ebhekelele ukukhokha izibonelelo kubantu ngabe uphila ngokukhubazeka ngabe ugugile kanjalo kanjalo uhlangene lana ke kuhlelo lawo le iCrop njengoba ke manje sifika la size kuwena nje umlaleli sifika kuwena kahle kakhulu sesihamba naye uba bake umeya ubaba ungubani okuyena ke esoxoxa naye siza ukuthi ke namhlanje kuthini umuzwa wakhe njengoba kuhulumeni efike la kule ndawo le aphathiswa yona kuba ke makube ngabantu balana ke abaphetheya masimbingelele simamukele umbovu kulolu hlelo emsakazweni womphakathi sawubona bame
yabingelela shobade emsakazi ngibingelele nabo bonke abalaleli
siyabonga kakhulu ithuba osiphelana ungasichazela yini ukuthi ke namhlanje njengoba sihlangene lana entembisweni kusho ukuthini kuwena ukuthi usasa akhethe le ndawo le ukuthi makuzohlangana kuyona kulomcimbi omkhulu kangaka
kungijabulisile kakhulu umsakazi njengoba wazi ukuthi omasipala abakhona lapha kwaZulu Natal bangaphezulu ka 50 baku 54 kodwa ukuthi bese kukhethwa umasipala wethu endaweni nje le esemvuti kumasipala bawo 54 hayi kungijabulisa kakhulu sizizwa sikhethekile nabantu basemvuti bajabule kakhulu ungayibonela nje ngaphakathi ukuthi cha sizizwa sikhethekile ukuthi uma kuthatha isinqumo sokuthi lo mcimbi uzokwenzeka phi bese kuthuza ukwenzeka la kuyasijabulisa kakhulu ukuthi sikhethe kodwa futhi ke okunye ke okunye kusijabulisayo ukuthi ke njengoba sebefikile ukhona futhi umehluko usukwenzekile kubantu basemvuti sokusijabulisa kakhulu
zokala kahle kakhulu ngesikhathi kaduthula inkulumo yakho la ngaphakathi ukhulume kakhulu ngodaba lokuthi kumele kuhlonishwe ogogo nomkhulu laba sithi ke sebebadala ungaphinda yini ukuthi hlasimpe ubatshela abalaleli ukuthi kungani ubona ukuthi fanele inhlonipho sinikeze abantu abadala siphuma futhi naso sukwini lamhla 21 la kade sikhupha khona amalungelo esintu
umyalezo besudlulisa yiwo loyo ukuthi amalungelo ogogo nomkhulu angamalungelo abantu nabo bangabantu badinga ukuthi bahlonishwe kubalikelile ukuthi sibaphathe kahle singabahlukumisi ilomiyalo zibesudlulisa and nasemphakathini safisa ukuthi ogogo nomkhulu bethu sibaphathe kahle bawumthombo olwazi ekufanele sihambe sincele ulwazi bonke abanalo ngoba kade bafika emhlabeni nezulu siyasho ukuthi indlela ibuzwa kwabaphambili so abantu kufanele sihlale kahle nabo sincele kahle ulwazi kubona ngoba igigaba ezinye sibhekene nazo igigaba sebadlula kuzona bayakwazi ukuthi basilekelele kuthini bona babona kanjani ukuthi izinto ayilungiswe kanjani so abane fanele baphathwe kahle baphathwe ngenhlonipho ngaphandle kwabo futhi ngaba sikho so kubalekile ukuthi sikwazi ukuthi sibavikele bazivikela sisebancane yibona sebebadala manje sekudinga thina ngoba sesikhulile siphinde futhi sibavukele sibaphathe kahle
zwala kahle kakhulu ume wasemvoti umhlonishi ubaba ungubani yena esikhuluma naye bukhoma la entembisweni sports ground la khona ke usasa ehlanganise khona umphakathi wafika wonke ngomningi bawo ukuba beze la kumcimbi lo kahulumeni nokuwumcimbi ke lo okusasa khona ke afike khona nezinto ezinhle eziphatheleke abantu basemphakathini nezindaba ezimnandi zokuthi ke njengoba kade sazi ukuthi bekunobuhlehlehlixixixo obutheni indabeni zokukhokhwa kwesimonelelo kepha kusasa sebaqinisa sekusile abantu balana ukuthi ke ngomhlaka 1 nakanjani bazoyithola imali yabo njengoba ke kufanelekile ukuhlabela phambili sasiphetha nje babungubani zithini inhlelo ohlembe umasipala onazo mayelana nentuthuko kule ndawo
impela umsakazi kulezi insuku nje njengoba wazi ukuthi siphuma okhethweni ngomhlaka August 3 so icouncil yethu kuse council entsha esahleli nje sibuka endaweni ezahlukene sianalyze ukuthi qala sibanga nje konje emvuti ipopulation yethu ngakanani population yethu iphila ngani iphila kanjani basebenza apha abantu abasebenzayo bafunda kephi labe funda khona izinga la khona lime kanjani zithini ingqinamba zakhona so bese enhlelweni nje zokuthi njengamanje sisabhizisa plana zonke lezo zinto leso kodwa singakuveza nje ukuthi into esizoyibeka phambili sizokwenza nokunye okusho yiconstitution ukuthi na umsebenzi womasipala ebhalwe phansi sizoqhubeka sikwenze lokho and sizozama ukuthi sithuthuke sikwenze kangconywana kodwa esizokufaka phambili kakhulu ukuthi siguqula kanjani umnotho ukuthi abantu basemvuti ukwazi ukuthi besukwazi ukuthi uyaba absorber bese ubaphakamisa I think yona into ezoba sesenta emsebenzini wethu wonke sobe siwenza uma ubheka indawo yethu yasemvuti de mhlawumbe ungasho ukuthi 80 noma 85% uyindawo ezakhelwe indawo zasemakhaya efanele sithi ke uma uphakamisa abantu baphamisa kanjani abantu ngokozomnotho semakhaya obviously ezolimo fanele sibone ukuthi senza kanjani ukuthi singene kulona sigxile kulona sibone izinto ezingakwazi ukuthi zenzeke around ezolimo ngoba umsebenzi wenu uyaqhubeka kuyenzeka sezakhe izindlu khona ama projects aqhubekalayo akhiwayo njengamanje eward 2 nje kuzoqala nomini kwakhiwa eward 4 izindlu kuthi imthombitholo project eward 4 bayazi nabo sekwenziwa even i beneficiary allocation abantu ukuthi obani abazoyithola siyaqhubeka emakhabeleni eward 6 noward 5 indaweni kaNkosi uDinangwe nakhona kwi process yokubhalisa sekuzongena kwi process yokuland embulwana nakhona kuyabhaliswa indaba yezindlu ikhona futhi approve eward 7 indaba yezindlu eward 7 office 2 wasinhlala kahle so siyaqhubeka siyawenza umsebenzi ugesi indawo esisele njengogesi lapha emvuso sisebenzile kakhulu sikusele nje indawo eyodwa kuthiwa imbulwane ku ward 1 but kona wonke lamanye ama ward kakhulu kanje lapha ka ward 6 uyaqhubeka ugesi uyangena uyakhanyiswa siwenza ama phase amabili phase yokubili nayo sizobuya iphele and so on so siyaqhubeka siyasebenza njengoba ngisho ugesi abaqhubeka sibafake kusele nje iward yodwa nama infields ke kuma ward amanye kodwa okubalekile ukuthi siwafakile nama nasemakhaya asifaka ama street lights siwafaka ama high mast senze ukukhanya ngoba kunobugebengu obuningi sikwazi ukuthi khanye sinyoka manje bese uthule project nje ematimato lowa 2 lapho sobe sifaka khona ama high mast kanti ngethemo edlule besifakile nakhona lapha eshana so engizama ukusho ukuthi sizoqhubeka kasizenze zonke lezo zinto kodwa ezozama ukuthi sikudonse ubiphakane nendawo into yokuthi senza kanjani ukuthi umnotho wethu uthuthuke nabantu abamnyama abangene emabhizinisini bese kwazi ukuthi kubuye kuthulakale nemisebenzi ngoba iyona nto iyakhulukazi esibhekene nayo and iyona nto in the next 5 years ezoba phakathi nendawo kunawo ngomsebenzi esiwenzayo
kuzana hla kakhulu kuhlezi kwintokozo baba siyabonga kakhulu isikhathi siphe sona kulolu hlelo emsakazweni womphakathi
ngiyabonga kakhulu umsakazi ngibonga kakhulu ngithi ubunginikezela lona ngibonge nakubalaleli
siyabonga kakhulu bekuyena ubaba meya loyo ke obesikhuluma naye umeya wala emvoti ke okesikhuluma naye ubaba Ngubane okuyena ke obesikhuluma naye ke ngohlelo la sihamba phezukwalo lakwasasa kiyubungi ngakwaxaba adlule ngalana masibuya sobuya ke naye umnumzana umdlalo osongesikhulu kwesezokuxhumana kwasasa eKZN
kanjalo nomakhelwane.